Are you ready to dance for Jesus?
Wakona distorted image about you, Yahweh. Wanadhani umechamnawa, umeshika nyaunyo, ukiwa rada yao,
ukingoja wateleze.
Hawana revelation ya love yako, Adonai. Enemy amewacheza condemnation.
Wamestart meta wako emotion. It's a tricky situation.
Wana try kuku please
daily,
na bado wana feel like
I don't want it daily.
I wish wanga chua that nothing can separate us.
So you kinda love me.
Tuma mwana wako aje afe juu yao. Upendo wa aina gani huu? Jehovah, love yako ni true. Moyoni pamejaa amani. Pete chanda nikipotea wanirudisha kwenye rada. Najiona ni wazia mema. Kama unajanilenga, unajiona ni wazia mema. Tangia niwe kwa tumbo ya mama, mimi ni mwana wako. Unanipenda daddy, mwana wako. Duniani ya daddy, na nikafanyika mwana. Mwana, nikafanyika mwana. Mwana, imana kita, sema.
Mwana wako.
Aya, sema.